na uwezo wa kurudisha siku nyuma singekukosea. Wendo yangu nyenzo, basi ndo wake nayo huruma ndo yashatokea. Maji yashamwagika ndo hayazoleki, tachokipata ni matope. Ulitaka nishika ila simbebeki, kweli una haki tuchoke. Na ile kwa ndugu loiona chuki, nakubali ulinikumbania. Yani ugomvi vipigo matusi, ni shetani ndo alonipitia. Na ile kwa ndugu loiona chuki, nakubali ulinifumania. Yani ugomvi vipigo matusi, ni shetani ndo alonipitia.
I feel like lonely, mzigo ni mzito na shindwa kubeba. Because uko mbali na yote mapito, nahitaji msamaha. Nisame, 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 nisame. Sambua siku hazigandi, hazirudi nyuma, zinaenda mbele. Rudi nyumbani baby candy, kwa na huruma mebaki lole. Najutia yale maneno machafu nilokusema, na kuapia fuwa nazimfue dafu, nahitaji msama. Haya maumivu kweli ndo meshindwa kuvumilia, naifata furaha siipati. Majeraha yamefanya mpaka punda milia, mechenji na umekuwa nyati.
Mzigo ni mzito na shindwa kubeba. Because uko mbali na yote mapito, nahitaji msamaha.
Nisame, 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 nisame,
nisame,
nisame, nisame, nisame,
nisame,
nisame, nisame, nisame,
nisame. Oh, nisame.
Fresh music.